Yebamba umuntu wakho. Jive nice. MFE.
I want this crew kuze kuze. Snaga madonde. Kuze kuze. Snaga madonde. Sichaba kuze khala maqhude. Sichaba kuze khala maqhude. Kuze kuze. Snaga madonde. Kuze kuze. Snaga madonde. Kuze kuze khala maqhude. Uzokhuva kuze khala maqhude. Asivumelekile kula ma dance floor right. Okay. Asivumelekile kula ma dance floor right. Asivumelekile kula ma dance floor right. Okay. Bangakwala bakukhombe. Kodwa inhliziyo izohlala ikuhlophe. Ngathi badinekile cause we get paid. Sise dance floor sidlala ngamahlombe. Hey. Bangakwala bakukhombe. Kodwa inhliziyo izohlala ikuhlophe.
This is self-abuse, izinto zami ziyazishaya. Relax asiphuze, sishise one, get high. Ukubalambile, uyadelela ukhuluma ngabaya. Sisandile, khona ozovela kukhumbule ekhaya. The side talk, babuze ukuthi bathintu. Siya patrona, okay nginike two. Akekho ozosivimba, ziwa noma kunini true. Kuye ngamasiva, ngaze ngisiphane easy loop. Hold up boy, enhle kuringa ngani. All that hate, ngoba ngihamba ama-pool party. Check the holes up. That roller bay, how about the ridge a corner lake? No one all a skate, that fits out toss a zolka straight. I'm sharp, let you machine work, no leave plastic. Quack, snininini, that's it. Ooh, yeah, come, I'm hectic. At noob, lang lang a corner, I got over that shit.
Banga kwala babu kombe. Kodwa inhliziyo izohlala ikuhlophe. Ngathi badinekile cause we get paid. Sise dance floor sidlala ngamahlombe. Hey, banga kwala babu kombe. Kodwa inhliziyo izohlala ikuhlophe. Vele badinekile cause we get paid. Sise dance floor sidlala ngamahlombe. Dlala ngamahlombe. Dlala ngamahlombe. Dlala ngamahlombe. Dlala ngamahlombe.
The day you feel an hour that you've got it in you. Ubung sondela boch, you can continue. Zomthola la, nabantwana benyu in the venue. Batang na oda, mara ngithandile nje ku menu. Rumor has it is the best in SA. Well fact is, yes it gets paid. Bala magama mobala ngathi ushaya test ye SA. Badala ngithi ayitheshe impesheni. Okwamanje, phela mina ngibapromote abantu abajahs. Ufuna abantwana abastoke, gaya abasnacks. Nothing under that coat, ngizobamba ijazz. Sambe soki very boat. Sazoba manzi, angibona isidingo cause I'm no actor. Run on flat, isazobomba clever. So, when I gab uyas complimenta. Uye gugloku combo mbetta, so wenza.
Banga kwala baku kombe. Kodwa inhliziyo izohlala ikuhlophe. Ngathi badinekile cause we get paid. Sise dance floor sidlala ngamahlombe. Hey, banga kwala baku kombe. Kodwa inhliziyo izohlala ikuhlophe. Vele badinekile cause we get paid. Sise dance floor sidlala ngamahlombe. Dlala ngamahlombe. Dlala ngamahlombe. Dlala ngamahlombe. Dlala ngamahlombe. Sivumelekile kula ma dance floor right. Okay. Sivumelekile kula ma dance floor right.
Up, ngathi ubudla izandla for lunch. Sazonenza noma khona banamagrudge. Manifesta nyaka zamagasi mzansi. Kusazofresha kodwa ngeke nenzela phansi. So here I go nginjelile. PROBLEM henangaga khona ningcengile. Kushisigazo ngifike ziwe ngoba
silala malunde. Kuze kuze
silala malunde.
Sijava kuze khala maqhude.